It sounds profession.
Yeah, it's a boy HK1 baby.
Edina foot
Zenwap.com.
Yasuka again. Wale mona tuliva oyo. Wale mona tuliva feki. Lelo no mani touch and go. Touch and go. Wale mona kwati tetin kwani selelo vajakwa. Wale mona kwati tetin kwani selelo vajakwa. Believe me, never touch and go. Believe me, never touch and go.
Munga pa draft ntine touch and go. Mufamiri mwatu tina badwa bali fo. Wenangu wenze kupempele la down fo. Koma I'm the only one holding this bro. Babanja na wanzanga wenangu ni wafeki. Koma wadabu walilo ntine ni saina cheki. Usunga fale si Sofia na Isaac. Walinda na wadambwa wonse wadabwa. Kuona King Z ndiye aenza jagwa. Queen wake nae muri Lamborghini. Wezo tembele la vena vambu pokele la vena. Nangu wankala manje vambu sekele la.
Wale mwona kwa titeti mkwani selelo vajakwa. Wale mwona kwa titeti mkwani selelo vajakwa. Believe me, never touch and go. Believe me, never touch and go.
Before ni pate after pate na wale sapambari my dear, I'm sorry very hoary. Kutuchiliza ni forever never back down. Siza pelela mumbuyo never slow down. Muzaona ni vivanda sinaende na kunganga singa kone na kumanda sina pande.
Suku again. Chacha. Wale mwona kwa titeti mkwani selelo vajakwa. Wale mwona kwa titeti mkwani selelo vajakwa. Believe me, never touch and go. Believe me, never touch and go. Elo vajakwa. Elo vajakwa. Never touch and go.
Purchase your tracks today.
Yeah, it's a boy HK1 baby.